kiss on me is telling my pain a day. Mangula kwa kyoku kwini na we jealousy. O kamani dusa dusa paningo feel a pain a say. When you see I need to kiss and go yo, makini za China say. Ekile mbibu imepremi ya peti Nala mzu ni kukulili shipenzi Unofuna kuchu ala fendi Nangu nisanke ni wine kampeni Ekile mbibu imepeti Nala mzu ni kukulili shipenzi Unofuna kuchu ala fendi Nangu nisanke ni wine kampeni Choto kalipo lipo Choto kalipo lipo Choto kalipo lipo
Tu balibo libo, libo.